inaenda kwa wasi wote wanazitaiki venye wako na flow. Man literally kila flow kwa gachini. So mi sinaga hata flow. Mi waga na ceiling ni P-I-Z-Z. Number nine, number nine, baby. Go fuka coca on, feel ka soka. Jua moshi ka smoka, never serious ka joker. Texas Ranger ka walker. Nairobi na run the street daily ka hawker. Tight ka biker, zangu ni ku achieve my goals daily ka striker. Ready to go to war maze ka fighter. Ready na meno za vampire ka biter. Tayari nisha build my empire ka rasta. Hip hop Shaolin tempo, mi ndio master. Na siku zagi slow man, mi ukam faster. Flows au ziko down bota na zipiga duster. Kwa rap game tu wangu maze, mi ndio master. Na kujua gahol niko holy ka pasta. Daily na leta drama kwa game ka actor. Mi mwenye drama, jina uanza na OC. So siku kintakota nipata hosi. Photophobic hata saa mezi nipiga picha. Mta bado ni mbicha. Rich lakini bado na die kwa rap game. Venye naeza kuwa richa. So lichia kwa koroga na watumia kama mixture. Ambia paparazzi mindo nita take pictures. Daily niko official ka match na ma fixers. Ni wa ugly hata kwa ngomangu sezi wa feature. On point ka nido na wa drift ka bibo. Lyrically so little though not single. Daily ngia kwa stage na kuwaga ready to mingle. Jiminu leboy miusha in maze ka jingo. Na wa cop ka cola, hot ka sola, cold ka pola. Mheshimiwa ka mola. Kwa rap game nisha kwa most wanted ka dollars. Still nata na makals kwa nywele ka rollers. Black made them look, wajibi number 8, made them shook. I'm so sick instead of spitting, nabidi ni puke, ni P-I-Z-Z-A-O. Wakibonga about Safaricom, na talk about you. Wakitoka about matatu, na talk about boo. Wakitoka about watatu, na talk about two. That's me and you, baby girl, what it do? Daily na wapita, in short na wapita. Kamselika na Yesu mara tatu. Wanasema minister mi wacha kwa matatu. Boy wa mtas, pandi boo ni matatu. Wananita gangster bila kujichora matatu. Na kula smart mtu wangu. You know reason squeezing. Meanza kuvurisha mashavu kama chatu. Nikingia kwa booth na chezea mabaska stripper. Kani bill mtu wangu squeezing mi ulipa. Kani ware squeezing ni walami hujipa. Una die beef to mtu wangu we ni green reaper. Flow zenyu ziko shallow, yangu ndo yuko deep. So I'm the ish ambia nyambani ya kuja na hapik. I'm the ish kwa show na kuja kama beba manapi. Yeah, YTB number 9 baby. Ah.